King Deza West Coppola, gotcha. Yeah.
Ghost.
Yeah. Yeah. Shino njiku boneka fia muma chaputia kwa tima bezi. Nalipisha no offense. Wafile wakose hapa nina market full place ilionze. Mafans wanga walikuti jeka shiwangene leta kupasi la permit. Kigo palace tunga chito bweza mwana rapa alibe playlist. So we just watch and laugh. Okay ni chani chiza ni kalifia chifuka vons nilinavo. Penikala ni hotel west na mafans futi nilinavo. Gelo wanga na pride future kumbuyo raso enchoma mumagago. Enchot nilipalevo inango. Mailo nilipondi nipoleka. Kansu ku Facebook ya polika. Kansu tuwa niteka potuma pe chituanja lativa nipuwa nyela motoka. Those are cars we already drove guys. Vindu vachiti aivovai. That's why nalileke chivele shi weekend inenja mukuti ya go fi. Pazeti ya pakisa comedy. That's why nmankala nilipe commenti. Nigwila na zea kalipo gwila po wea na pitepo ku college. Ino ni time ya. Plus I'm the fly strapper. All these niggas be claiming the fly nanda. Nalipe nanfuni kachainama. Yeah, nalilu alishefia pala COVID-19. Whatever you call it. Walonga white nitea solid. Wali slow fulu wa mwamolidi. And then one last word to everyone. And I don't mean to offend anyone. Uno ni jemula wanyowa. Ninale kakalo wenza ka alion.
Downloaded from ilovezmusic.com.